Niki tu satun ko mafikra ni mebanga is a home. Nesota rada chafu mood mbaya siku zone. Na futi njoro nisikie kana weza toa form. Niaji njoro
toa buda kuna uradi pitia chum.
Sija kwa wera kitu miaka mbili na nusu. Vile tumbo ina growl mbaka mwili na shuku. Izi streets ka ujitumi utaendu metumiwa. Kwa ukonayo na siya tuna theni wendo unakujiwa. Na biga hudi jinare safi na chini jodo. Bandani ya rastakala sote juaje mini bobo. Njoro amelia kuna mboka na tuwezi toka chupris. Chaipenda gama sanse cause they always wanna shoot me. Baliano inaka feeling tunaenda kukatinga. Ushtaki kuingilia kati ya simba sana winda. Na shika senke na inaniseti kwa oro. Chuma baridi pia nimeisunda ndani ya mbosho. Nakutana na njoro finally ananigota. Ana confirm
Umolo mechipinu kona itoka.
Na mshojo niko ready schaichi zanga na mboka. Mini G na si chocha na lazima nkue focused. But ni mapema bado ishugli ni ya magizani. I think by now naza guess mufanya kazi gani. Not that I'm proud but ni Nairobi Johnny mawe. Na kasi na pesa na woko nayo itabidi ugawe. Njoro anadai
niko na info ya bazu flani. Dongare ya usifi wanga na watu mtani. Yo skuma V8 Prado ya color black. Yendo target inafatu mteke mara that. Yo tumia inji ya usiku around 9. Jukafi who wants a 10 so he's always on time.
Perfect, na jigas mentally. We about to make a jackpot of the century. Around key to 840, mina njorot na jipost. Na jumindo niko na moto so I was doing the most.
Weo molo, uko ready?
Na mshojo niko BA. Ready to get it poppin' nikicheki yo V8. Adrenaline rush, Kenya seen rough. Kwa ujiamini na umesote na we tena seem tough. Wale ni dharau, I never been much.
But with this Glock in our hands we can never be touched.
And here we go now, kuna gari na approach. Black Prado, ready to do what I'm supposed. It's about to be a damn robbery Buddha. I got my ski mask on kama doma ni munga. As the car came a little closer nika noticed it wasn't one person in there, there was like four peeps. Joro nyaji tena thought you said it would be solo.
Ishugli lazima situ ifa nyesai, sio tomorrow.
Kwane ni kesho, gun in the air kani mebonda. Toke ni kwa gari, staki kuna mtu akisonga. Soon as the car stop, I order everybody out. That's when I knew this was a trap and things was about to go south. Njoro had fled the scene and I was left all alone. Prado kumbe likuwa ma CID all along. It was a setup, na uyu boy likuwa informer. I was blinded by desperation, it's what I miss kuona. Before he information, he processed kwa akili. Something hit me on my belly that gave me a tingly feeling. I turned my head and realized that damn I've been shot 3 times and the pressure it can find a mini drop. Now I'm lying on my back and the pain is intense. Thoughts racing very fast, I'm surrounded by this man holding pistols. Watu wananigeuza kichungi. Lando ile siku mina shika nishua na vumbi. One of the CID guys can songea karibu. Singeza kusimama hata kanenge jaribu. My vision was blurry. He said
sinilikwambia utaenda mbali.
I tell him that I'm sorry so that he could spare my life. I promise that I change and I'ma do everything right.
Apana, tulikukanya ukasema haukomi. Omba Mungu akulaze mali pema peponi.
What the hell? Hey. Yeah, nisatungware namka roi na piga heavy. I'm all sweaty, thoughts scattered sijiwezi. I can't describe the feeling that my heart feel. But I thank God the experience is not real. It was just a bad dream. Oh God. Yo, what the hell was that? Shit.